Ministry ey'ebyobulamu etongozza enteekateeka y'okukebera ekirwadde ekya nalubiri kiyite sickle cell okw'obuwaze eri abaana abaakazaalibwa mu malwaliro gonna mu Uganda. Ekigendererwa kya kukendeeza akazito ekirwadde kino kekireeta kugwanika erya Uganda mu ngeri ey'ebyobujjanjabi. Mu nteekateeka eno abaana abanaazuulibwanga nga balina ekirwadde kino baakubassa ku bujjanjabi obw'okubataasa okulwalalwala. Mu Uganda ku buli baana 220 abaana abali wakati w'akakaaga n'akenda bafa nga tebanna bakuweza myaka 5 olw'ekirwadde kino. Dr. Diana Twine era alagidde abatwala ensonga z'ebyobufumbo naddala bannaddiini n'ekitongole ekiwandiisa obufumbo ku ky'okukebera nalubiri kifuuke ekisaanyizo ekitunuulirwa kwabo abaagala okufumbiriganwa.